sing Noel, Noel, Noel. Sing Noel, 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 sing Noel, Noel, Noel. Sing we all Noel. Sing we all Noel.
To certain poor shepherds in fields as they lay, in fields where they